Korontiyanko en arandewol surawol sappo itati. To mi metiri demde yimbe ide malaika en amma mi wala yide to mi warti bo lenguru shonyoru tan ko mbaggu idowu imere to imi wada annabaku den to imi fama sirruji alla to imi wodi andal keungal ko to imi wodi holare sheminde ha imi sottina kosheje amma mi wala yide to wala ko nafumi to mi hokki be ngallana fuko ngodumi ko mi jabi bandu an wule to mi wala yide wala ko beidorimi godudo yide i wodi munyal ingi kuboddum o wala lawliru o manti tatako o wala mangu hore godudo yide wadata ko semtini o dabbitata ko walla tamo kanko tan o yawa monnuki o jogi tatako fi kalludum dum goddo wadanimo godudo yide nanata beldum hallende amma imo nana beldum gonga imo munya der kodume holare makko e kammunde makko imunyal makko reata annaba ku reai wadirki doare demde de dum anda yaboto andal reai amma yide reata ha abada gam andal meden i annaba ku meden na dum kewdum amma to kewdu wari ko hewai reai sherel ko gonmi sukayel mi meti no sukayel metirta mi nyumi no sukayel nyumirta amma de maunumi mi alingi kusukaku kongi eten joni engi atadum boddum bodaro darogal nyibungal amma sherel iwara ngelgi eten dum boddum joni sadatan andumi amma sherel iwara ngel andai mi andal keungal nonno dum andiriam to joni iwodi fi tatum wato holare e kammunde e yidde amma yidde woni ko buri mangu.